Hone anna ike hau o maki ki o au ko aloha I ka noe kua iwi. Hone anna ike hau o maki ki o au ko aloha I ka noe kua iwi. He Lulu.